lithuthuma lidlule mawethu. Ungumntu naye nazi impazamo. Sekalicakaceka uchanekile bomini musana ukumcalula mcangathisene endlela elungileyo. Sekalicakaceka msilele nibhekile ancamle kwingqeza yekhaya ancenceze kwihlwele zakho ukuze zibe naye. Sanombeka izitsholo ungumntu naye unazi impazamo. Uchanekile bomini uchanekile. Cacileyo yena akanophinde enyuke bomini ngoba wehla namahlando enyuke bomza angaphinde anyuke nawo. Walahla bonke abantu abamthandayo ngenxa yobukhazikhazi basemhlabeni. Kaloku yena wakhula kanzima washiywa ngabazali bakhe seliyuku uhlupheka ibhalwe empisweni bakhe. Uthe wawufumana ithuba lobaphucuke walibala ngemvelaphi yakhe walibala ngabantu abamthandayo kodwa mcingeleni.
But injabulo iyatshintsha nama izolo bejabulile kodwa namhlanje akukho konke.
Zilamkhonto olundo maqaqa sithatha isigqibo soba maswenze lo mcimbi wonqenqeza ngoko sicela nivule inhliziyo zenu nixole okwenzekileyo kufana nokudaliweyo. Maqhele yakhe akabuzwa kodwa umntu ngumntu ngabantu kwaye umntu akalahlwa izandla ziyahlambana. Masinqule sicamagushe kumadlozi nehlwele ibhokhwe ingathi imele ivumile icamagu lo mcimbi uvumile. Lo mcimbi sugqibile amakhwenkwe mawanika intaba intloko ibheke emaxhegweni sithi camagu makube khosi kube yele makudede ubumnyama kuvele ukukhanya camagu.
But injabulo iyatshintsha nama izolo bejabulile kodwa namhlanje akukho konke. Jabulile kodwa namhlanje akukho konke. Akukho konke, akukho konke mcingele.